hilibka doorada ayaa ah mid si maalinle ah loo isticmaalo, isla markaana ay ka ganacsadaan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo, caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaas oo ay ku tiirsan tahay nolosha qoysaskooda. Kadib markii laga soo baxay maalmaha ciidda, waxaa sare u kac ballaarani uu ku yimid qiimaha la iibiyo digaaga suuqyada Baydhabo, taasi oo loo sababeeyey wadooyinkii la soo marin jiray oo qaarkood xirmay. Qaar ka mid ah ganacsatada digaaga ee magaalada Baydhabo ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha doorada iyo siday ganacsigooda u saameysay.
Maydare Axmed Maxamed Abdi Dheere imedorilinkase halkan faylewad mahalaasu maashaallah maashaallah walaalo jawi dadin iidaysini faylana barwaaysan iidan faylana wadmano halaasun joogan fayle maashaallah iidan faylana maashaallah kulli suuga leere madoola qaala madoorageysan hata jawi degini may buwaa hil roobad ayaan diyaar garoobay in hil roobad kasto yar walaal yar baaje wala ka dar majari hada hada laagis isbedel wiin oo zaaydana majar shal dare raayta maashaallah iidan fayle hal jif hada iidi ku hor iyo walaal qiimo je hoosay maalmi iidatan walaal yar sarka iyo zaayid ya mana ya dareemani hadaa diidi hoob la ku bayna tan meeliti ni gal oo beeg ho dhaamun ku wadni leen ka dareeras iyo idan rajayaan maashaallah eediyada lambaradi doorooyinka waqti hore may buu sida ma faansanayna hata taqaatirta ayaan faadiyan hilibka adan la yaraa isla malaayke doorada ba walbadan wariyo talaayna dhanga loo gaadi eedan shal dareeraha mugaayooyinka sida maashta ma kala dadweynaha eedan shal dareeraha eedan shal gaada eedaha ma ameela jarna meelaha iskijiida maana heblo injee heblo wafada dheere
bakool way gusheena diininta loo gada meelo bay gusheena buur hadaba gusheena marka qiimagana way bal gaday oo da hordhaan hadu walaa isbedelada walaa qaaleeda jidka dheeganagadino doore meelo maraayo male marka badabada ol yar